alegría. MS Music. Hitaji la moyo wangu Mungu kanipatia, minaongeza mindeko chereko nyama kujisevia. Amani furaha yangu Mola kanijalia, nimefunzwa kupenda wabaya kwenda wambea mtaumia. Oh, my honey, yo baba, vita vitani, yo baba, oh, nakuita njoo, njoo darling, I know you know, tamu yako sukari. Oh, nakuita njoo, njoo darling, I know you know, tamu yako sukari.
Sikio sisikie wanayosema pungwani,
pungwani.
Nikikosa ni hurumie, ndiyo mapenzi jamani,
jamani.
Hai mama, hai mupenzi,
hai mupenzi,
unishike nkushike tushikiliane. Spidi kipanga na chumbani nganganga, yani taratibu tukijenge kiwanja mama. Mina kuita njo, njoo dale, I know you know, tamu yako sukari. Ona kuita njo, njoo dale, I know you know, tamu yako sukari. Nyota zetu nazingare milele.
Baby twende sare sare mina wewe. Nyota zetu nazingare milele.